Hi there, welcome to Shiloh Tabernacle London. We're located in Southeast London in Woolwich Dockyard, Block 1, Unit 9, Dockyard Industrial Estate, Woolwich Church Street, SC18 5PQ. Join us for our Bible study every Friday from 7:30 to 9 p.m. and you can't miss our Sunday services packed with prayer, vibrant worship and a powerful word. First service is 9 a.m. to 10:30, followed by our family service from 10:30 to 12:30. And now, for the best part, let's get into the Word.
Hallelujah. Yesu shimwe cyane inshuti zanjye, inshuti z'inshuti zanjye. Baze mbashimire cyane, by'umwihariko ukuntu mwafashe akanya. Abari buze kuza nyuma, abari buze kuza muri kano kanya. Ndi intumwa Joyi nanone ndaje kubashimira rwose by'umwihariko ko mukomeje gusubscribinga, mukomeje guhagarana nanjye murimo w'Imana mu buryo bwo gutanga ubuhamya bw'ibyo Imana ije ikora n'ibyo ije izakora n'ibyo iri gukora no mugoroba na kano kanya. Rero ngusabe muri kano kanya ntaratangira gusenga, aka ka video uhamagare ugasharinge, uhamagare abana abumva ikinyarwanda kuko kari mu rurimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda nk'uko mubyumva, n'andi mahanga atari abanyarwanda ariko bakaba bumva ururimi rw'ikinyarwanda. Ndabashimiye rero muri kano kanya. Ya ngiye gusenga, duce bugufi dusenge, hanyuma indirimbo imwe yuzuye umutima wanjye uyu munsi. Abahanzi n'abahanzikazi bazaboneka next week kugira ngo bamfashe, ariko ubwo nanjye muri bo ndi umwe. Reka rero duce bugufi dushime Imana. Imana ya Abrahamu, Imana ya Isaka na Yakobo, Imana y'igitangaza, umwami w'abami, umufasha w'abafasha, uwo nguwo ufasha n'abatagira gifasha. Ndakuzamuriye buri mukobwa na buri muhungu, umugabo n'umugore, nkuzamuriye itorero n'abashumba, nkuzamuriye amahanga n'abategetsi bayo, nkuzamuriye mwami abarwaye n'abazima. Muri kano kanya ngushimire ko tukiri bazima kugira ngo twumve ijwi ryawe. Mu kanya nk'aka nciye bugufi kugira ngo nkoreshe. Ndakwihaye mwami, ukoresha ururimi rwanjye, ukoresha amaso yanjye, ukoresha amatwi yanjye. Uwera wa Isirayeli, nta kindi mfite, ni wowe mwami. Nta wundi niringiye, ni ijwi ryawe gitare. Abakobwa n'abahungu bawe, abari buze gutega amatwi, abazatega amatwi ejo, abari butega amatwi mu gitondo, abari buze kurora, abari kuri YouTube, abari kuri Facebook, ndabakuzamuriye mwami. Ijambo ryawe iryo ryababumbye ari ryo rikomeza kubabumba. Ahadashobotse uhashoboze ijambo ryawe, ahatuzuye huzurisha ijambo ryawe. Mwami ndaguhimbaje. Ikirere cyose muceceke, ijwi ry'Uwiteka rinyureho. Hirya hino hepfo ruguru, ijwi ry'Uwiteka rikoreshe ijambo ry'Imana ari ryo rikora, ari ryo ritegeka mu kanya nk'aka. Mwami ndagushimye, ndaguhimbaje mu izina rya Yesu. Amen. Sore mumbabarire. Iyi ndirimbo ndayikunda cyane, ikunda kumfasha kwibuka ko Kristo ari we wenyine gusa utegeka. Muri ni mu ndirimbo zo mu gitabo 182 avuga ngo muri iyo nzira iruhije, mbese muragana he? Turagana mu gihugu Imana itunganije, mu bikombe n'imisozi niho duca tujya ibwami, niho duca tujya ibwami. Nshuti muze tujyane, muri icyo gihugu gishya ariko mwize iki? Izaduha imyenda yera n'amakamba adashira, n'ay'amazi y'ubugingo tubane n'Imana iteka.
tubane n'Imana iteka, nshuti muze tujyane. Mugende uko muri kose, nta n'ibyago mutinya, Uwiteka azaturinda, umwuka udukomeze. Uwiteka dutabare, Yesu nawe atujya imbere, Yesu nawe atujya imbere, muze mwese tujyane, natwe twaza mwaturinda, ngo tujyane aho mujya, nuko tubikunze cyane, twishimye bihebuje, nimuze tutabasiga.
Haleluya, haleluya. Uyu muririmbyi yarebye hirya abona hino, yumva nta kindi yakoretse kujya aho Imana imutuma. Kandi yari afitemo ibibazo byinshi, ati mbese ko mbona bagenda muragana hehe, ko mbona baca mu nzira iruhije. Arongera ndasubiramo kino gice cya gatatu n'icya kane ngo mugende uko muri kose, nta n'ibyago mutinya, Uwiteka azaturinda, umwuka udukomeze, Uwiteka dutabare, Yesu nawe atujya imbere, Yesu nawe atujya imbere, nshuti muze tujyane. Yizeye ijambo ry'Imana, arahamagara bagenzi be ati muze tujyane. Inzira iraruhije, iminsi yo turimo ni iminsi itoroshye, ni iminsi ikomeye cyane, yaho buri muntu wese afite ikibazo agomba kwibaza. N'ubusanzwe tugira ibintu byo twibaza, ariko iyo urora muri kano kanya, muri ino minsi yo turimo, ukareba ukuntu isi irimo ihinduka hano na hariya, ukabona ukuntu muri COVID-19 abantu bamanutse bazamutse, bashatse ko imiti iboneka, barwanya intambara, none imiti irasa naho ibonetse n'aba ariyo koko. Urumva ko nanone hari ikindi kibazo, hari question mark. Ese koko iyi ni imiti ya COVID? Ese koko nibyo? Reka nkubwire, abiringira Imana nibo bonyine bazanisha urugamba. Naje rero kuko tuganira ijwi ry'ubuhanuzi uno mugoroba guca mu ijambo ry'Imana, mbazaniye inkuru nziza guca mu ijambo ry'Imana rivuga ngo mu byo tunyuramo, mu ntambara zo ducamo, mureke twihambire ku ijambo ry'Imana. Kwihambira ku ijambo ry'Imana bisobanuye ngo mu bigeragezo uri ku ijambo, mu marira uri ku ijambo, mu kunezerwa uri ku ijambo. Muri kano kanya icyo nshaka ngo tuganire, mwuka yashyize ku mutima wanjye ni iki? Ndagira ngo dusome ibyanditswe byera. Ndizera ntashidikanya ko Imana igiye kuduha umugisha, ndizera ntashidikanya ko Imana igiye kudukorera neza, igiye kuruhura imitima yacu, igiye gufata kuri abo barushye, igiye gufata kuri abo baremerewe, igiye gufata kuri abo bafite ingorane zitari zimwe. Hari iminsi yagiye ibaho mu isi mu buzima dukura, hari ahantu abantu bagiye baca ukumva ntabwo uzi ko buri buke ariko bugacya. Ndashaka kuvugana nawe mu minsi nk'iyi ko aho uhagaze cyaba ari ikigeragezo, yaba ari amasezerano utegereje akaba ataraza, ndagira ngo nkubwire gutyo, ibyo Yesu yavuze bizasohora ku buzima bwawe. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ibyo Yesu yavuze ni isezerano twahawe. Icyo yavuze cyose, nta jambo ry'Imana rigwa ku itaka, nta jambo ry'Imana ridasohora, naho ryatinda ariko rizasohora. Hano ndagira ngo mbereke ukuntu Kristo ukuntu yagiye anesha ingorane. Haravuze muri Luka igice cya kane, Yesu yuzuzwa umwuka wera, ava kuri Yorodani ajyanwa mu mwuka mu butayu.
amarayo iminsi irindwi amarayo iminsi mirongo ine ageragezwa n'umwanzi. Muri iyo minsi ntiyagira icyo arya, nuko ishize arasonza. Umwanzi aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana, bwira iri buye rihinduke umutsima. Yesu aramusubiza ati, handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa. Gatanu, umwanzi aramuzamura amwereka ubwami bwose bwo mu isi mu kanya gatoya. Aramubwira ati, ndaguha ubutware bwose n'ikuzo ryabwo, kuko ari jye wabugabanye kandi mbugabira uwo nshaka wese. Karindwi, igice cya Luka cya kane umurongo wa karindwi. Nuko numpfukamira ukandamya, buriya bwose buraba ubwawe. Aravuga ku bwami. Umurongo w'umunani, Yesu aramusubiza ati, handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe abe ariyo ukorera yonyine. Aramujyana i Yerusalemu. Umurongo w'icyenda, amujyana i Yerusalemu amuhagarika ku gasongero k'urusengero, aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana, uri umwana w'Imana, ujugunye hasi wijugunye hasi. Umurongo w'icumi, nuko handitswe ngo izagutegekera abamarayika bayo bakurinde. Kandi ku murongo cumi na rimwe, kandi ngo bazakuramira mu maboko yabo ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Cumi na kabiri, Yesu aramusubiza ati, haravuzwe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Cumi na gatatu, umwanzi arangije ibyo amugerageresha byose, aramureka amutegeka amutega ikindi gihe. Ano magambo cyari ikiganiro cyari hagati bikojeje isoni ukuntu Satani atagira uwatinya. Cyari ikiganiro cyari hagati ya Yesu na Satani, ngo yajyanywe mu butayu ngo yuzuzwe umwuka wera. Ngo Yesu yuzuzwa umwuka wera ava kuri Yorodani ajyanwa mu butayu. Ndagira ngo mbibutse neza, haleluya, ndagushimye mwuka wera. Tegeka mwuka wera. Iri jambo ni ryawe, ndakumva koko kuri muvugana natwe, ndakumva, ndumva ubwiza bwawe hano, ndumva presence yawe. Urakoze mwuka wera, urakoze gitare cy'amahanga. Yesu uri muri kano kanya, uri aho ngaho, abakobwa n'abahungu aho bari, abari kwa muganga uri kumwe nabo, aho bari, aho hose, aho abantu bari muri izo nzu, ari abari mu nzu baseka, ari abari mu nzu bababaye, ari abo bari mu nzu baboshywe, ari abo bari mu nzu baboshywe mu isi y'umwuka, ari no mu isi y'umubiri. Mwami, ndagushimye ko numva presence yawe. Yeshiyaba. Iyo presence yawe rero ndagusabye ngo igere kuri ubwo bwoko bwawe. Muri kano kanya, mwuka warategeka ururimi, koresha amaso, koresha aya matwi, ibyumviro byanjye bitegekwe nawe. Muri kano kanya, he kugira ikindi kivugwa, he kugira ikindi cyumvikana, keretse ijwi ry'Uwiteka ryonyine gusa, mu izina rya Yesu. Yesu atangiye akazi. Akazi katangiye ni akazi k'Imana. Atangiye mission yo kuza gucungura umwana w'umuntu. Atangiye mission impossible. Mission ikomeye. Mission irimo kubabara, irimo gutukwa, irimo gupfa. Urabona hano muri murongo wa gatatu, Satani atangiye kumugerageresha, amwereka arimo gucharenginga his identity. Arimo gucharenginga his authority. Aramuzamura, tsimanuka, zamuka. Ariko icyiza nshaka ko tumenya ni iki? Uko Yesu yanesheje mu bigeragezo, niko ashaka ngo nuno mugoroba natwe ariko tuneshe. Aravuze ati, ngo atangiye kumubwira ngo, ngo zamuka ukore gutya. Kino kiganiro cyari hagati ya Yesu na Satani kiratwigisha gutya ngo, ngo no mu bigeragezo Satani afite ahagutegera. Si buri kigeragezo cyose kiza ko kivanywe kije kubera kuri umunyabyaha ko kiza ko wavuye ku mana. Oya, ibigeragezo bimwe biraza kugira ngo bikomeze kwizera kwacu. Yesu ngo amaze kuzuzwa umwuka wera, kucyamara kuzuzwa umwuka wera yarangiza akajya kurwana na Satani, atangiye urugendo. Ndashaka kuvugana n'umuntu umwe kuri uyu murongo, kuri Facebook, kuri YouTube, watangiye umurimo w'Imana utangirana n'ingorane, watangiye urushako utangirana n'ingorane na Yesu. Bya niko byamugendekeye, atangira yaramaze amaze kuzuza umwuka wera, ijuru rirakingutse, abantu bose bararibonye, umwuka wera aramanutse, yamanukiye mu ishusho y'inuma ngo aramanuka aruzura, ijuru riratamuka. Ndetse ngo ijuru rimaze gukinguka ngo haziyemo n'ijwi rivuga ngo uyu niwe mwana wanjye nkunda, uri umukundwa. Ariko urimo uraca mu kintu kimeze nk'ikijima, watangiye umurimo utekereza ngo wumve ijwi ry'Uwiteka noneho ibintu bizaba bizima. Nubwo byaba bitari bizima muri kano kanya, nubwo byaba bitagendera ku murongo wawe, naje kukubwira ngo nubwo waba ugendera ku murongo w'Imana usigara ugeragezwa. Yesu ari ijambo ry'Imana, yaramanutse aratuzira. Turi mu minsi ya Christmas, abantu baritegura. Ntago Yesu yavutse kuri 25, twese turabizi. Nicyo bashoboye gushyiraho date bashyizeho ngo abantu bagiye bagira uko bibuka. Rero twebwe abakirisitu ntago twibuka iyo tariki, twibuka umwana w'Imana Kristo waje kudupfira, yaziye kwambara uyu mubiri kugira ngo twige ngo ugwe uko yababaye muri uno mubiri kandi uko yavuye mu ijuru ariko azasubirayo, kandi akaba ariko yasubiyeyo, natwe igihe kimwe turawambaye ariko tuzajya mu ijuru. Uyu mugoroba Yesu arimo kuganira na Satani, wabyemera ibyo? Hagati mu ngorane uganira nande? Kuko wibuke yuko ikigeragezo kirimo camo gifite umunwa kirakuvugisha, gifite amajwi, nawe ubwawe ufite ijwi. Yesu amaze kuzura umwuka wera, aho yagatangiye nubwo Satani yaje kumugerageza, ntabwo byatumye ibimenyetso n'ibitangaza bitagendana nawe. Ariko nagira ngo nkwereke ngo murongo wa gatatu, Satani icyari ikigeragezo Yesu yabonye, yaravuze ngo aramubwira ngo naba uri umwana w'Imana, ngo umwanzi aramubwira gutyo, ngo umwanzi aramubwira ati niba uri umwana w'Imana bwira iri buye rihinduke umutsima. Naba uri umwana w'Imana ni nkakubwiye ngo ndabizi ko utari umwana w'Imana, identity yawe ntago ari iyo mu muryango wawe, ntago usa nabi wanyu, ntukora nkabi wanyu, mu biwanyu abandi bameze neza, aho ntago umeze neza, barimo kugerageza yo identity. Arangira amubwira ngo naba uri umwana w'Imana hindura, meaning ngo ari kuri identity ya Yesu, arangije agiye kuri authority yiwe, hindura naba uri umwana w'Imana. I am doubting you, you are not from that family, so for that reason ibingibi ni ibiki? Ntabwo nemera ko umukirisitu ashobora kuba aca muri bino bintu. Uri mu muryango, abavandimwe bamwe ntibakijijwe, ababyeyi bamwe ntibakijijwe kuba kibagira. Iyo uciye mu ngorane ni wowe kibazo. None se kuri umukirisitu, none se umukirisitu uvuga akantu gato gusa bakakagenderaho? Yesu yaravuze ati handitswe ngo. Yesu murongo akanabwiye ngo Yesu aramusubiza ati handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa. Gatanu, umwanzi aramuzamura amwereka ubwami bwose bwo mu isi mu kanya gatoya. Iki kintu cyo shaka kugira ngo turebe muri uno mugoroba, ndavugana nawe ntivugisha, icyo nyuramo ndaba nkirangiza, ikigeragezo cy'urucaca hakaza icya blue. Icyo ugomba kumenya ni iki hagati mu bigeragezo by'ucamo, urakeneye kumenya ngo hari intwaro ukeneye ari ryo jambo ry'Imana niko Yesu umwana w'Imana niryo jambo yatangiye gukubitisha Satani amubwira ati handitswe ngo ntuzagerageze Imana yawe ntuzategeke ni nko kuvuga ngo ibuka muri Deuteronomy chapter 8 ntunzamureheje ngo umanure ibuka Yesu aratwigisha gukoresha ibyanditswe gukoresha ibyanditswe hagati mu bigeragezo icyunyuramo cyose kiragomba kuba gifite icyanditswe niyo mpamvu tugomba gusoma ijambo ry'Imana niturisoma buri cyanditswe cyo tuzajya ducamo cyose cyo tuzajya dusoma kizajya kiba ari intwaro kuri cya kigeragezo Yesu bamuzamuye hejuru umwanzi aramubwira ati niba uri umwana w'Imana muri make to dore nokusa ngo uravuga ngo uri umwana w'Imana wowe wari wajyana bakakubwira ngo Imana ntibyara nirwa ngongana nabo Imana ntibyara iki Imana itakora niki se iyo siyo point wowe wayimenye unorangiza ukaba ukihambira ku ijambo ry'Imana mu buri kigeragezo cyucamo cyose ukaba ufite icyanditswe kigomba kuvuga uri mu ndwara haravuga indwara yawe Imana yivugaho iki kuko mu buri kigeragezo cyose icyanditswe kiragomba gusohora uri hagati mu kigeragezo cy'indwara abaganga bavuza yuko indwara idakira hanyuma se ijambo ry'Imana rivuga iki ku ndwara ijana na gatanu zaburi ijana na karindwi zaburi umurongo wa makumyabiri ati nzohereza ijambo ryanjye rizabakiza indwara haleluya uracyari ku ijambo ry'Imana amagufwa aracyababara mu nda haracyababara mu mugongo haracyababara it is okay sigara ku ijambo Yesu yasigaye ku ijambo akubise hasi ikigeragezo cya mbere icya kabiri kiraza naba uri umwana w'Imana hindura aya mabuye umutsima ibyo ngibyo byari bitararangira aramuzamura nanone amushyira ngo hejuru y'inzu urava mu kigeragezo ujya mu kindi kigeragezo ugira akarongo ko wabona muri bibiliya karakubita hasi ubwami bwa satani uri hagati hahandi ho abaganga bavuze ko byarangiye mu kuva 15 umurongo wa 26 ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana ubwayo iravuga ngo jyewe ndi Imana ikiza indwara zose niho rya zina yitwa Jehova Rafa akiza indwara zose noneho ukavuga uti se naba akiza indwara zose kuki indwara yanjye itarakira izakira Imana ni Imana uribuka ukuntu Yobu byamugendekeye ava mu kigeragezo ajya mu kindi ntago ugenda nabona umuntu wigeze ageragezwa nka yo ariko hagati mu bigeragezo byose ijambo ryamuvagamo ryaravuze ngo I know my redeemer lives turi mu minsi ya nyuma covid irimo kurya abantu irimo kubanyonga agakoko kangana gutya karimo karanyonga bakuru karanyonga bato karanyonga noneho karashaka no kugera ku bana bari mu nda nahoze ndeba abaforomakazi bo muri Amerika batwite barimo bababaza ngo muremera yuko mwaterwe zino shinge barababaza ngo ushaka ngo wemera ko runo shinge ruterwa ngo namanike ukuboko ntawamanitse ukuboko z'icyo bisobanuye ikigeragezo cya covid icya vaccine noneho hongiye ubwo ni ukuvuga ngo ubwoba bwongeye kuba ubundi bwoba bwongewe ku bundi bwoba ubwoba atayimuza ubwoba cyangwa ubwoba guteranya n'ubwoba birabyara ubwoba n'ubwoba ariko hagati abantu babaza ngo Imana iri hehe muri kino kigerageza wowe mukirisitu jyewe mukirisitu ndagomba kuba mfite ijambo ntabwo tugomba gucika intege ikintu icyo ari cyo cyose cyo ducamo uribuka bari abakozi b'Imana ba Abednego na Shadrach na Meshach muri Daniyeli igice cya gatatu kuva ku murongo wa 16 n'uwa 18 baravuga bati Imana nubwo itadutabara wa mwami we ntabwo tuzaramya kino gishushanyo hari ijambo uyu mugoroba ndakwinyize ugira akarongo kugomba kujya usoma buri munsi ukagendereho nibiba byacitse ukagendereho byaba bitacitse ugendere ku ijambo ry'Imana hagati mu ngorane gira ijambo ry'Imana gira ijambo ry'Imana hagati mu marira rekisi yatsa gira ijambo ry'Imana hagati mu kuramya gira ijambo ry'Imana umurongo wa gatanu icyo satani yashakaga niki umva ibi ngibi Yesu yaraje arabikora binyuramo ngo bitubere imbura rugero bitubere urugero aravuga ngo umwanzi aramuzamura amwereka ubwami bwose bwo mwisi mukanya gatoya umurongo wa gatanu aramubwira ati ndaguha ubutware bwose n'ikuzo ryabwo kuko ari jyewe wabugabanye kandi mbugabira uwo nshaka wese icyo satani ashaka gukora Kristo urakizi wibuke ko Kristo yavuye mu ijuru yaje kudupfira ari ku mission yo gucungura umwana w'umuntu ari kuri mission yo gucungura abanyabyaha satani araje umva ukuntu ibintu bimeze arimo kuzana ikintu cyitwa ngo ni fake powers fake authority ikintu cyo fake ni ukuvuga ngo ikintu kitari cyo fake trimomese abavuga ikintu bavuze fake news icyo bavuze cyose fake vaccine icyo bavuze cyose ni fake ni fake satani arashaka kuzana ikintu muri mu buzima bwa Yesu kugira ngo urugendo rwiwe rukatike arashaka kumuzanira shortcuts aragira ngo azamuke Imana ishimwe ko Yesu atigeze yumvira ijwi rya satani Imana ihimbazwe ko atigeze avuga ati reka ngendane n'uyu munyagwa n'ubundi ndabona ko hazabaho gupfa reka ngendane nawe nkate gupfa ariko gupfa nyagupfa kandi arimo kumwereka ati wowe nuramuka ugendanye nanjye ndaguha ubutware fake authority fake powers fake anointing ha handi ho mu muri no minsi imperuka bafata umuntu bakerekana fake miracles bati kirenge kimwe cyari kigufi none kirazamutse ibi bintu turimo kubihagararamo Yesu niwe wabanje kubinyuramo yabanje kutwikorera bino bigeragezo yabanje kubicamo kugira ngo nitubihagararamo natwe tuzaba abanyambaraga dukoresha ijambo ry'Imana Yesu aramubwira ngo it is written handitswe ngo ntuzagerageze Imana yawe uri mu kiye gice muri no minsi waba uhagaze ahandi ho wirwubaza ibibazo waba umeze nkanjye ho maze ariko si iki ngiki mwami kuki iki cyabaye iki nicyo gihe ibibazo wabazaga bisubize wowe wibaze kuki ntabona Imana hano hagata ntanavuga ngo Imana iri hehe kuki jyewe ntibaza joy kuki utorora Imana muri bino abandi barimo barapfa abandi barabura guhumeka jyewe ndacyahumeka wowe umeze gute n'Imana yawe hagati muri icyo kigeragezo twese ndavugana n'abantu babiri reka nkwereke ukuntu kino cyanditswe kiranyibutsa ukuntu Yesu yagendaga muri Matayo 16 Yesu agenda ari kumwe n'intumwa ze atangiye urugendo atangiye kubabwira ati nyaburi gihe kizagera ngira ngo muri Matayo 16 umurongo wa 21 kugeza kuri 23 yari atangiye kuvuga arababwira ati murasa naho mudasobanukirwa ibyo mbabwira ndi hafi kujya gukora imirimo nkakora imirimo vuba narangiza nkapfa ntago babyumva ko saje gucungura kandi aricwa n'iki ko ndi umupastori kuki abana banjye bashobora kuba badafite ikintu runaka kuki naba mfite ibyo mfite byose ndi umupastori abana banjye bakaba batameze neza bakaba batari ku murongo na Kristo ibi bibazo byabayeho mbere siwe bitangiriyeho icyo nagusaba ihambire ku ijambo ry'Imana hagati mu bigeragezo haleluya hagati mu bigeragezo urakeneye ijambo ry'Imana Petero arahaguruka arita yitambika imbere ye ati nibishoboka reka tu hasome mwumve reka dusome muri Matayo 16 Matthew 16 verses 21 from verse 21 turi mu gihe cy'ibigeragezo ariko muri bino bigeragezo ijambo ry'Imana ryonyine niryo rizadufasha kwambuka. Tuve ku murongo wa 21. Yesu ahera ko yigisha abigishwa be ko akwiriye kujya Yerusalemu akababazwa uburyo bwinshi n'abakuru n'abatambyi bakuru n'abanditsi, akicwa akazazurwa ku munsi wa gatatu. Aravugana n'intumwa ze yita inshuti ze. 22. Petero aramwehererana atangira kumuhana ati, biragatsindwa mwami, ibyo ntibizakubaho na hato. Ntabwo tuzi icyo Petero avuga ahagazeho, ariko icyo nzi jyewe, icyo numva mpishukirwa, nuko Petero ataragira discernment of whom he's talking to. Ntabwo amaso y'umwuka ya Petero yari yagera kuri rwa rwego rwo kuvuga ngo, oh my God, ndimo kuvugana n'Imana, none se iki Imana ishaka gukora ntiyagikora? Ndimo kuvugana na nyiri ubutware, ndimo kuvugana na nyiri ububasha, icyo yashaka gukora se ntiyagikora? Yagikora. Ariko Petero ibyo avuga byose ntagaragira discernment, ntaragira umwuka urobanura imyuka ngo amenye ko arimo avugana n'umucunguzi. Hari abantu mu buzima bwawe, hari abantu mu buzima bwawe basa nk'abavuga ibintu bizima, basa n'abakugira inama nzima, ariko barimo kugukata, barimo gukata mission yawe kugira ngo utagera ku ntego, barimo gukata amavuta yawe kugira ngo utagera ku ntego, barimo kukubuza epfo na ruguru kugira ngo utagera ku ntego, kandi baraza mu buryo busa naho uri inshuti yabo cyangwa n'abari inshuti zawe. Ndagusabye ngo uyu mugoroba mu byucamo byose, muri mission wahawe n'Imana muri ino minsi, icyo Imana yaguhamagariye mu isi, muri uno rugendo rw'agakiza twatangiye, urugendo rwo kwizera, uzasangamo abasa n'abavuga ibyiza, ariko wibuke yuko imigambi y'abana b'abantu itandukanye n'imigambi y'umwana, itandukanye n'imigambi ya Yesu. Petero agize neza, yumvise agahinda k'umushumba we, wumvise agahinda k'umushumba wawe, mu mwanya wo guhagarara nawe ngo akomeze ibigeregeza neshe, ahubwo uramugira indi nama yo guca inkereramo icyamo. Icyo naba ari Ikinyarwanda, ariko inkereramo icyamo ni ibyo, shortcut. Yesu ntabwo bishoboka ko wapfa, ntibishoboka, ndetse aranamuhannye, niko ijambo ry'Ikinyarwanda rivuze ngo amushyira iruhande aramuhana. Niko kumbwira wowe ntibishoboka, ushobora gupfa. Ntushobora, mukozi w'Imana, torero, ntidushobora guhagarara mu muhamagaro Imana yaduhaye ngo tuwucemo kabiri, ntibishoboka. It's up to us, naba dushaka kugarukiza aho kugarukira ahangaho uyu munsi, it's up to us, naba dushaka kugarukira, ariko naba tujya mu ijuru turagomba gufata urugendo rwiza rwo kwizera no guhagarara mu ijambo ry'Imana. Yesu aratweretse ati, jye nahagaze mu ijambo ry'Imana. Reka nkwereke ukuntu byagenze. Nsubiramo muri 22. Petero aramwihererana atangira kumuhana ati, biragatsindwa mwami, ibyo ntibishoboka, mwami ntiwapfa. Wari wakorana n'umukozi w'Imana akakubwira ngo ni wowe gusa, ni wowe nyine gusa, ni wowe Imana yanzaniye. Mu minota ibiri ukamushaka ukamubura, cyangwa nanjye akanshaka akambura. Ibi byabayeho ntabwo ari bishya. So ibintu byose byo turimo tubona kuri ino si, ibyo ducemo mu rugendo rw'agakiza, yaba aho wanyuze, ukura, aho wavukiye, umuryango wavukiyemo, nta gishya mu byo duhagaze mu uyu munsi. Igishya ni kimwe, kuba afite agakiza ni amahoro. Amahoro y'agakiza, amahoro ya Yesu ntagatangwa n'amafaranga, ntabwo wayagura amafaranga. Icyo ni cyo tandukaniro ry'ibindi byose byo duciyemo. 23. Arahindukira abwira Petero ati, subira inyuma yanjye Satani, umbere igisitaza, kuko ibyo utekereza atari iby'Imana, ahubwo utekereza iby'abantu. Hagati mu bigeragezo hari inzira ebyiri, hari ugutekereza nka Kristo ugafata iyo nzira, hari ugutekereza nkawe ugafata iyo nzira. Wibuke yuko inzira imwe irajya mu ijuru, indi irajya muri Genome. Inzira imwe irajyana mu mahoro, indi irajyana mu gahinda. Urafata ikihe cyemezo uno mugoroba? Fata kwihambira ku ijambo ry'Imana mu buri kintu cy'ucamo cyose, ikigeragezo cyaba ari gito cyaba ari kinini ihambire ku Mana ku ijambo ry'Imana. Ahantu Yesu arimo atwereka aratweretse ati hariya ku murongo w'umunani dusubiyeyo nanone kuri Luka, reka dusubire muri Luka hari urebe Yesu arashaka kutubwira yuko ibyo dushaka byose biri mu kiganza kiwe. Nta kintu ukeneye gukora uno munsi kitari ukumvira ijwi ry'Uwiteka. Hari ubwo rimwe na rimwe nanirwa kuza kwigisha nkumva ibyo nigisha abantu barabizi nkumva ntibisanzwe, ariko uko mba nateguye mpfa kugera hano kutangira kwigisha Umwuka Wera agateking over. Ndavugana n'abakozi b'Imana, wumva udafite n'ijambo ryo kuvuga uhagarare imbere y'ubwoko bw'Imana, Umwuka w'Uwiteka ari buteking over mu izina rya Yesu. Hano reka mbereke kuri ku murongo w'umunani mu gice cya kane cya Luka aravuga gute ngo Yesu aramusubiza ati handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe abariyo ukorera yonyine. Amujyana i Yerusalemu amuhagarika ku gasongero k'urusengero aramubwira ati niba uri umwana w'Imana ijugunye hasi. Yesu aramusubiza mu gice cya ku murongo w'icumi nuko kuko handitswe ngo izagutegekera abamarayika bayo bakurinde. Urumva Satani atangiye gusomera Yesu ibyanditswe, wari wasanga abantu bagusomera ibyanditswe uri hagati mu magorwa, uri hagati mu marira. Uyu mugoro naje kukubwira isomera ijambo ry'Imana kuko ririba muri wowe, ni wowe uca muri wa muriro, ntago abakugira inama baza uhagararamo nawe. Ibyo unyuramo wowe ni ikigeragezo cyawe. Yesu yaciye mu kigeragezo cye aranesha. Uyu mugoroba uca mu kigeragezo cyawe, wemere ko Yesu waguhamagaye ari kumwe nawe. Yesu abashaka bose aragenda akabacisha muri ibyo bigeragezo kugira ngo imyizerere yabo ikomere. Ntabwo yakomeza kutwemera ngo dukomeze kunywa amata natwe kubabyeyi. Umwana atangira yatangiye gukambakamba ushaka ko atangira kugenda, na Yesu nuko abishaka. Ashaka ko dukura mu ijambo rye, ashaka ko dukura mu kwizera. Turi mu minsi yaho ndabinginze dutangire kurungura kufite inshuti ki. Ibaze iyo Petero ibaze iyo Yesu yemera ko Petero amugira inama, ni ukuvuga ngo aba yarahagurutse mishoni ye ikaba cut off. Ikintu cyuhagazemo ndashaka kukubwira wowe undora wowe unyumva, icyo uhagazemo uno munsi ntabwo kizahoraho. Nubwo warangiza kintu ugafata ikindi komeza. Niyo mpamvu Yesu yaje akatubera urugero akatwereka ati bamujyanye guhindura imitsima amabuye ngo ahinduke imitsima, bamujyanye hejuru y'agasongero hejuru y'agasongero ngo Satani atangira kumusomera icyanditswe. Izi cyanditswe yamusomeye zabiri mirongo urwenda na rimwe ngo uzajya kugwa nubwo uzagwa amaboko y'abamarayika. Hari abantu bari mu buzima bwawe basa naho bagusomera ibyanditswe, basa naho basengana nawe, bamwe batari ku ruhande rwawe. Uzabamenya ute? Nujya mu ijambo ry'Imana ugasoma, imbaraga z'Umwuka Wera zizakuzuzwa. Uzagira discernment of spirit, uzagira umwuka urobanura imyuka. Niyo mpamvu Yesu ngo amaze kuzuzwa Umwuka Wera atangira urugendo rwo kuba tested. Ntago shaka ngo twese tuzajye muri genome. Ntawe Yesu yateguriye genome, ntawe ntabaho. Ndagira ngo dusome rino jambo rindi tujye mu Bagalatiya igice cya kabiri umurongo wa 19 na 20. Yesu icyatumye anesha yari ijambo, Yesu yari ubugingo, Yesu yari imbaraga, Yesu yari Imana. Ariko amaze kugera ku isi yambara umubiri kugira ngo atangire kubabara nk'uko tubabara. Tumwigireho, wamwigiyeho iki? We wamwakiriye. Ijambo ry'Imana hano riravuga ukuntu Petero Paulo intumwa Paulo aratwereka mu Bagalatiya igice cya kabiri, Abagalatiya Galatians Abagalati igice cya kabiri murongo wa 19. Ndagira ngo ntaragusomera kino cyanditswe wibaza aho ugeze mu ijambo ry'Imana. Urimo urakura mu ijambo ry'Imana nango waragwingiye. Hari aho ugeze, hari aho uhagaze, hawumva ukavuga uti ikigeragezo runaka nubwo cyaza ubu ngubu nambaye intwaro z'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana, impamvu Yesu Kristo yaje arikoresha cyane, yaraberekaga ati ubu nambaye umubiri, ariko ningera kwa Data nkabasigira umwuka wera muzatangira ku gira inyota yo gusoma ijambo, kuko ni map. Ijambo ry'Imana ni map ijya mu ijuru, ni instructions zitwereka ukuntu twagera mu ijuru, ni menu yuko twasoma tukamenya ibyo tugomba gukora mu minsi nk'iyi. Umurongo wa 19 na 20, ndashaka wa 20 cyane. Uyu ni Pawulo, ni intumwa Pawulo aravuze ati amategeko yanteye gupfa ku mategeko ngo mbeho ku Mana. Ibyo yari yarize byose ibyo yari yarize byose byatumye apfa kuri byo kugira ngo abe muzima mu Mana. Abantu buzi ijambo ry'Imana bapfa ku bikorwa by'umubiri, bagava mu gukora ibyo bashaka, bagakora ibyo Imana ishaka. Murongo wa 20 aravuze ati nabambanywe na Kristo ariko ndiho, nyamara sije uriho, ahubwo ni Kristo uri muri jye. Ibyo nkora byose nkiri mu mubiri mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Umukirisitu wese byo yuvuga namwe bateze amatwi, naba tutaragera ku buzima bwo ku mbaraga zo gukrusifayinga, zo kubamba umubiri, hari iki kibura? Ariko nanone ibyiringiro nuko ijambo ry'Imana rihari kugira ngo ridufashe kuzuza aho tutuzuye. Pawulo aravuze ati ibyarinda mu handi handi havuga ati ibyarinda mu byampindukiye igihombo kugira ngo njyewe ngire inyungu mu bwami bw'Imana. Ibi ngibi nta wabivuga keretse yuzuye ijambo ry'Imana. Yesu ntabwo yajyaga gushaka kuvuga ngo handitswe ngo atarangije kumenya yuko uyu ari Satani bavugana. Abafite ijambo ry'Imana, abitwaza ijambo ry'Imana hagati mu bigeragezo, bagira umwuka wo kumenya, barahishukirwa. Icyo Petero atwigisha hariya ho muri Mateo 16 yari atarasobanukirwa, yari akishaka gukomeza konka ibyo Kristo avuga, ako kandi Yesu ashaka kugira ngo abe mukuru. Hari ikintu Pawulo atwigishije hano ngo keretse uyu mubiri tumaze kubamba, amaso arora nabi tukayabamba, imitima yangana tukayibamba, nibwo ijambo ry'Imana rizakorera muri twebwe tugategeka Satani nayo ikaduhunga. Niyo mpamvu muri Yakobo hari igice cya 4 umurongo w'8 ati mugandukire Imana nayo, mwegere Imana muyigandukire nayo irababa hafi. Muri kano kanya ndagira ngo tumenye icyo Yesu avuga ni iki. Kugira ngo tuneshe ibigeragezo ni ukwihambira ku ijambo ry'Imana. Sinzi ukuntu nabivuga, ifate ku ijambo ry'Imana. Nta kindi dufite muri ino minsi, nta kindi twigeze tugira muri ino minsi yashize. Akora naho kuno ko turimo twegera iminsi y'imperuka, turi mu kuramukwa ko kuza k'Umwami Yesu, turi mu bise byo kugaruka k'Umwami Yesu. Akavuga ati kandi nzaza, ati nzaza nta uzamenya igihe cyanjye. Hariya mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere, igihe yababwiraga ababwira ati ndi hafi kubavanwaho, ndagiye ariko sinzabasiga nk'impfubyi. aho ni muri Yohana mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere arabwiye ati mujye mu cyumba cyo hejuru ntimuzahave keretse maze kuzuzwa imbaraga imbaraga zo kunesha Satani imbaraga zo kumenya ibiriho n'ibizabaho imbaraga zo kumva ibyo Yesu ashaka imbaraga zo kutweza imbaraga zo kuba umwe muhanuzi akaba umwe n'umwungeri umwungeri akaba umwe n'intumwa intumwa ikaba umwe na n'umwigisha wa Bibiliya izo mana ukoreshano zarangiza kuba umwe zikaba umwe n'itorero Yesu nicyo yigishaga intumwa ze naba muri kumwe nanjye nimunyigireho none nta gihari tufite umwuka wera turamufite mu mwuka wera arahari mu mwuka wera niyo mpamvu nshaka kubabwira kano kagoroba ngo naba intumwa Pawulo atwigishe ko yagombaga kubambanwa na Kristo kugira ngo ibyarindamo bimuhindukire igihombo ibyari biryoshye byahindutse bisharira kugira ngo abone ubuzima bw'iteka ryose niki cyo Yesu atubwira twigishe muri kano kanya wibuke ko Yesu yaje guhagararaho Adamu atashoboye mu gihe cyo Adamu yabazwaga muribuka ko Adamu wa mbere yabajijwe ikibazo Adamu uri hehe Yesu ntago yigeze abaza mana uri hehe oya yaravuze ngo naba bishoboka iki gikombe ne kimvanweho ariko naba bidashoboka kugushaka kwawe ni kube icyo twiga niki ngo muri buri abutayo Isiraeli yarahaguye ariko Yesu yarahaneshereje Adamu yarahaguye ariko Yesu yarahaneshereje aho yarahatsindiye aho wowe utekereza ko abanyambaraga bahaguye nawe ntuje guhagara ngo uvuge ngo nange ndahagwa none se abapasteri bariya zirantu mwe zikomeye ibyo si wowe wowe uri umuntu umwe ku giti cyawe you are unique waratoranijwe abandi n'abaratoranijwe ntago bizi uzi byawe ndakwinginze ndangiza guse ndangiza kudufashisha rino jambo kubwo umwuka wera ndumva tugomba kumenya ngo mu magorwa mu bigeragezo muri COVID-19 ufite iki uragomba ko ufite ijambo ry'Imana gira ijambo ry'Imana hagati mu rushako rubi gira ijambo ry'Imana hagati mu kunyanyagira kwitorero gira ijambo ry'Imana hagati mu bakuvaho nawe buvaho gira ijambo ry'Imana kuko nugira ijambo ry'Imana muri Zaburi 119 ijambo ry'Imana ravuga ngo ni tabaza ibirenge byacu ijambo ry'Imana niryo rikubita ha Satani n'imikorere yose ijambo ry'Imana niryo rituyobora tukamenya ngo ahangaha nakosheje hariya sinzongera ihambire ku ijambo ry'Imana hariya muri Matayo 24:34 kugeza kuri 35 ngo ijuru n'isi bizashira ngo ariko ijambo ry'Imana ryo rizasigaraho rika tukomere kubidashira twihambire twihambure kubizashira ejo twihambire kubi dashira ariyo jambo ry'Imana bizashira ijuru n'isi bizashiraho ibyo ukunda bizashira nibyo wanga bizashira tubonye ibintu bishira tubonye abanyambaraga bananirwa tubonye abanyabwenge bananirwa tubonye abeza bahinduka babi tubonye ababi bahinduka beza bizashiraho mureke twihambire ku ijambo ry'Imana Yesu arangiza abwira Satani ati handitswe ngo ntabwo nzakorera muri fake yawe ya anointing yawe ntabwo nzakoresha authority yawe Satani iyawe irici yangira kiza iyawe Satani iricijya muri genome kazashya igihe cyose iyanjye izana ubuzima bw'iteka ryose kandi ndagendana ubwo buzima uyu mugoroba kino gitondo ano manywa reka ngufashisha ino jambo ndyifashisha handitswe ngo ibyo natangiranye nabyo bimbuza gukorera Imana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ndagira ngo ubimbwire ngo handitswe ngo wabukenewe bubwire ngo Yesu yavuze ngo handitswe ngo ntuzahakanye ijambo ry'Uwiteka mu ndwara indwara zibwire ngo Yesu yavuze ngo handitswe ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo wowe ndwara wowe bukene wowe bujyahabi wowe bwicanye wowe wagahindawe wowe wabugomewe handitswe ngo ijambo ry'Imana ravuga ngo utsindwe urimbuke uranduke mu izina rya Yesu cyangwa gufi dusenge uwiteka nyiringabo mana ndagushimiye ijambo ryawe nguhaye icyubahiro ukuntu ridusobanuriye ukuntu riduhaye ndagusabye ngo twe kuba bumva gusa ahubwo no gukora dukore mwami ndakwinginze abakobwa n'abahungu bawe bumvise ijwi ryawe ndagusabye no mwanya udutere inzara udutere inyota iyi jambo ryawe ritari rya inzara y'ibyo kurya ritari inzara y'imitsima uduhe imbaraga zo kumenya abo turi bo muri wowe ubwo satani yageragezaga kurwanya identity ya Yesu akarwanya authority ya Yesu muri ako kanya Yesu yamenye yuko mu ijambo icyo rimuvugaho mwami ijambo icyo rituvugaho nibi riri turabatambye ubwami turabakobwa bahamagariwe gukora imirimo y'Uwiteka turabahungu bejejwe n'ijambo ry'Imana muri kano kanya ijambo rya Yesu Kristo niritegeke mu bakobwa barushye mu bakobwa Imana yabahamagaye mu bagore barushye mu babyeyi ijambo ry'Imana handitswe ngo nimugacika intege nimukomere mu mwami ngo nubwo muzaca mu mazi menshi nubwo muzaca mu muriro ntago muzashya handitswe ngo wowe uri mu madeni wowe ushaka akazi kakabura wowe urufite akazi keza bakakakunyaga muri kano kanya handitswe ngo akazi kayo kazagaruka mu izina rya Yesu haleluya rabrakashi yandra brozurobozirika mu izina rya Yesu Kristo Nazareti handitswe ngo ka kazi ka kandi ko bakunyaze nujya kubona kandi cyangwa nako bakaka gusubiza uzahimbaza Uwiteka ariko akazi kataraza ariko indwara itarakira ihambire ku ijambo ry'Imana uvuge ngo Yesaya muri 43 murongo wa 18 murongo wa mbere n'uwa kabiri ngo nubwo nzaca mu mazi menshi ntagazantwara nubwo nzaca mu muriro ibirimi by'umuriro ntago bizanyica ntibizanwika bwira satani ngo handitswe ngo iyi mivumo yose iyi mivumo ya karande ibyo mama yaciyemo ibyo nyogokuru yaciyemo ibyo nyogokuru zaciyemo handitswe ngo karande wowe umva umva ijwi ry'Uwiteka handitswe ngo Yesu yaje ku isi ategeka ibimuga ko bigenda ategeka imiraba y'isi kwiceceka ategeka imiraba y'amazi ishuheri irahagarara ibimuga biragenda impumyi ziragenda kubera iki yahagaze mu butware bwase hagaye mu butware bw'ijambo ry'Imana handitswe ngo wakimuga mu mwuka we haguruka ugende mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti iyi niyo minsi yawe n'ijambo ry'Imana abakobwa bagira ijambo ry'Imana ntago bavuga nk'abandi bose basanzwe abagabo bafite ijambo ry'Imana ntago bagenda bububa bagenda bemenye bagahagara ku ijambo bakibuka uko Yesu yavuze bagakora ibyo Yesu avuga umwami Yesu abishimire umwami Yesu akomeza abakorere mwakazi keza abarwayi mwakize handitswe ngo Uwiteka Imana yawe niwe muganga ukomeye kandi muri Zaburi 127 ngo arohereza ijambo rye rigukiza indwara muri kano kanya wowe uniha muri kano kanya nohereje ijambo Yesu Kristo kubarwayi ba kansana cyane kuri kariya kana ka Kasten Manzi mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti ijambo ry'Imana yije mu mitsi yawe Manzi ijambo ry'Imana rifate muri ayo maraso muri iyo mishokoro ijambo ry'Imana rikubite hasi ibyo bihobe bya kanseri ndavugana nawe urwaye COVID ufite coronavirus uri urahantu utekereza ko ariyo cyangwa atariyo mu izina rya Yesu handitswe ngo Yesu yonesheje Satani kubwo ijambo ry'Imana mu byahishuriwe Yohana 12 murongo wa 11 ijambo ry'Imana riravuga ngo bamunesheje kubwo amaraso y'umwana w'intama ngo ndetse no kubwo ijambo rya testimony ya ijambo ry'Imana ritsinde Satani n'imigambi ye kuri abo barwaye ijambo ry'Imana rineshe Satani n'ibikorwa bye n'imigambi ye yose ijambo ry'Imana rihumure abari bahumye mu isi y'umwuka ijambo ry'Imana rigende rikore kuri iriya mitima y'abadakijijwe mwami nkweretse buri mugabo na buri mugore uzumvirijwe uzandora adakijijwe ndagusabye ngo umwuka w'Uwiteka azafate ibyumviro byiwe abihindure ibye umwuka w'Uwiteka agende ku mitima y'ubwoko bwe y'ubwoko bwa kiremwa muntu Yesu tegeka usanzwe utegeka ntago ngutegeka ngo utegeke ariko ndasenga kuko ariko wambwiye mwami waratubwiye ngo bazakwizera ntago bazakorwa n'isoni ahantu hari abantu batameze neza kuri no YouTube hari abantu kuri no Facebook bagutegereje bari hagati mu mayira abiri bataziye uko bizamera batazi ko buri buke batazi ko buri bwire ndavuze ngo mwizere Yesu Kristo Nazareth muri kuri Yesu wampamagaye ntigeze mpamagara kuri Yesu wansutse amavuta yo gusengera abandi mwami ndakwinginze ngo haraho wamvanye hari naho wavana abanyumva aba bari mu mayira abiri Yesu waravuze muri Yohana 14 ngo ni wowe nzira niwe kuri niwe bugingo mwami babera inzira abo bari kugikuta babera inzira bakoreremwa akazi mwami ndagushimye ko wumvise gusenga kwacu urakoze gitare abo bose bashaka kwakira Kristo muri kano kanya waburaha kuri uyu murongo ushaka kwakira Kristo reka ngusabe muri kano kanya uce bugufi usengane nanjye uti mwami Yesu ndagushimye kuri umucunguzi w'abanyabyaha uri umucunguzi wakiremwa muntu nsezwe n'urubanza uyu munsi ndagusabye ngo unyejeshe ijambo ryawe nkuko wavuze muri Yohana 15 umurongo wa 3 n'uwa 4 uti mwebwe mumaze kwezwa n'ijambo mwumvise Yesu niko abwiye intumwa zawe ababumvaga bamaze kwezwa n'ijambo ryawe abazumve ejo warangije kubeza nabo ndagusabye ngo bandukurwe mu gitabo cy'urupfu bandukurwe mu gitabo cyo kurimbuka mwami ubandike mu gitabo cy'iteka ryose cy'ubuzima bw'iteka ryose mwami ndagushimye nguhaye amashimwe ndagushimiye mwami ko nanjye wamenye ngo mu minsi nk'iyi nzaba ndi igikoresho wenda mu muntu umwe wenyine gusa wende umuntu umwe wenyine wafashwa mwami ndabigushimiye nanjye nafashijwe kuko wanyigishije urangije kunyigisha umpa uburenganzira bwo kwigisha abandi ushimwe mwami ni giye wende mu bagore benshi bari bahari mu bakobwa benshi bari bahari mu banyabwenge muba nanjye ndabufite ariko watoranije giye mu minsi nk'iyi nabandi bakobwa hanze hirya hariya bavuga ubutumwa nabo bahabwa umugisha ariko mbigushimiye ko wankunze wangiriye neza urakoze Yesu urakoze kubwa bakobwa bawe ndagushimye kubwa bakiriye agakiza ndagushimye kubwa bakijijwe Shaila Tabernacle turabakunda turabasengera turabasabye ngo mukomeze mutwandikire abo banditse harabanditse kuva muri Australia Imana ibahe umugisha mu Bubiligi Imana ibahe umugisha harabanditse kuva mu gihugu cya Uganda Imana ibahe umugisha harundi mwana muri South Africa Imana iguhe umugisha nawe uri hafi kubona ubuhamya bwawe ndazi ko Imana iri kumwe nawe mugisha wa Kristo bane namwe ndabakunda mwese haleluya
thank you so much for listening to this sermon and I know you've been blessed. For more information about Shiloh Tabernacle and other sermons, please visit our website www.shiloh.org.uk. And don't forget to follow us on all our social media platforms, Instagram, Twitter, and Facebook at Shiloh LDN. Once again, that's at Shiloh LDN. You've been listening to Shiloh Tabernacle London, changing lives, building dreams. Until next time, God bless.